नहुता।
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira umubyeyi wabuze abana batanu na nyina ubabyara mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 n'amezi abiri abonye umukobwa we watowe n'umusamaritanikazi w'impuhwe nyinshi mu kwezi kwa gatanu 1994 rwagati mu mujyi wa Kigali. Ndakira kandi abana bashakisha ababyeyi babo, abo nkunda kuvuga ko batari bafite intambwe yo kwata ngo bajyane n'abakuru igihe amagara aterwaga hejuru buri wese asamaye, ariko bamwe muri mwe mukanga kwanga uw'Imana impaye. Ndakira kandi ababyeyi bamaze imyaka irenga 60 umwe ushaka abari umunabe bashobora kuba bari muri Uganda, undi ashaka umuryango we ushobora kuba uri mu Rwanda n'umubirigikazi wavukiye ahitwa Mukono mu cyahoze ari teritwari ya Byumba mu gihe cy'abakoloni. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse
mu mwaka w'1994 igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Abari mu bice bya Kabuga, Kanombe na Remera bihindiye mu mujyi wa Kigali, bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nakiriye umwana w'umukobwa wabunanye n'ababyeyi be bahunga, yari afite hagati y'imyaka 3 n'4 yitwa Annonciata Kaneza, atuye mu karere ka Nyarugenge Murenge wa Kimisagara, akagari ka Katabara umudugudu wa Kigarama. Dore uko yavugaga amateka ye.
Nagira ngo mumfashe nange mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside.
Umuryango wawe mwaburanye gute, byagenze gute, hari ryari?
Umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka baburanye nyine turimo guhunga ahantu twari twakambikiye, noneho bariruka barahadusiga nyine dutatana kuvugwa ngubwo kugeza isaha.
Aho hantu mwari mukambitse hitwa gute?
Ho ntabwo mazi, usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za Murindi, niko bambwiye. Umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye.
Ariko se aho mwari mutuyeho urahazi, urahibuka?
Ntabwo mbyibuka.
N'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo yazi?
Ababyeyi banjye numvaga bavuga ko yitwa Butera.
Yego.
Mama nkumva ko bavuga Florida.
Florida ntari ntayandi mazina wari uzi?
Ntayandi nari.
Muganira ntiwigeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo?
Gusa yambwiye ko yantoraguye mu mujyi. Kubera ko yanantoraguye ngo agahita anjyana muri Congo.
Yego.
Bo bari batarahunga i Kigali.
Yego.
Anjyana muri Congo arongera arangarura turakomeza turabana. Nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira se tuzashakisha gute. Ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora. Noneho akomeza abinganiriza ikiganiro kigakomeza gicaho, arangije arambwira ati rero njya numva ikiganiro kubera ko ndakucyumva ati uzashaka uburyo uzafata izi nomero noneho uyu muntu nyine uzamwandikire agufashe. Ni mu buri ubwo buryo amaze iminsi abintangurira, noneho itambwira ati nzabikora ndangije ndabikora. Imyaka mbaye nyine uwo mumama mfasha nakinatankoreye Imana yarantinze, nimbabona nzanezerwa cyane cyane. Nicyo kizima nshaka ko nimbabona nzanezerwa.
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciate yavanywe mu menyo ya Rubamba ari igitamba mbuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba Patricia.
Yari hari mu cyo kuko byo nibyo
nuko rero naho njyayo nyine gutanga yo iyo myirondoro y'uwo mwana uko mbikubwiye mbese
yego
mbere ko hari icyo bazamarira wapi
agasaro kaburaga ikiganiro agasaro kaburaga kimaze gutambuka umwe muri za miliyoni z'inshuti za radio ijwi ry'Amerika zumva ikiganiro agasaro kaburaga hise amenya Felicien Butera umubyeyi wa Kaneza yamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarukembo mudugudu warubona amubwira uko yumvise umwana we amurangisha dore uko yabyakiriye
ya kimara kubyumva kuzijya Amerika n'abantu bambwiye ko banyumvise amazina yanjye n'ayo umwana ngo naje gushyira nanjye naje gukurikirana icyo kiganiro ndumva ari ku wa gatandatu saa kumi ni we mwabanje kuvugaho n'ingi mwabanje kuvugaho nta n'ikintu navuga ibyishimo nawe urabyumva kugira ngo dutandukane nge nari ntoya ari Kabuga noneho tuje guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati ukuntu byagenze abenshi Kabuga ntahamuye makeya n'uwo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryarahabaye kandi kayari kakira akana gatangira uwa mbere niyo mpamvu ntaho niriwe n'abamuhebye nari nzi ko byarangiye ko baba kimbaniro cyane ndavuga nti kubera ko ari akana n'abantu bako kuba baraguye nta akana ndavuga nti twese mbese umuntu agiye agenda ukora umuntu ndavuga ngo umuntu agiye amenya aho ndiye mbese byabaye nk'ibitangaza
birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko ry'i Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
rwose kandi nanone ijwi rya Amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abantu bo mu cyaro ntabwo tuba tubinabisobanukiwe na ziriya mana zatumye abageraho ni nk'ibitangaza imana yashatse gukora mbese ijwi rya Amerika ubu nanjye nzajya nikurikirana buri gihe
nibyo
buri gihe
ijwi rya Amerika ni radio mukwiye kujya mwumva buri munsi kubera ko ntibaha amakuru gusa nyamakuru ariko ibaha n'amakuru y'ubuzima yo kwizera
rwose buri gihe kare kasa buri gihe wowe hari igihe nazabona n'akandi ariko nsinzi
nakiri hano mu kiganiro nungiye kumwakira mu kanya nyirabashumba uriya umubyeyi wareze Kaneza kamukuza waramubonye n'umukobwa mukuru tuganira mu kiganiro namubwiye nti uzamukosha wabonye yuko n'umukobwa mwiza nawe uzamukosha umubyeyi we wamubyaye uwo wamureze igihe mwahuraga uvuye ku kagari kumushaka akamukwereka ati uyu mwana wawe mbwira uko wamurebye mu maso watekereje iki umurebye urebye uwo mubyeyi w'impuhwe nyinshi
ikintu nakoze abayobozi nabo baraduhuje ndavuga rwose nti byonyine ari ijwi rya Amerika ari n'uyu mubyeyi wamuhuje akamujyana muri Congo akamugarura nge navuze nti ngiye kuzashakisha uburyo namenye namuha icyubahiro zamuha uko mfite ariko ikintu yankoreye birarenze kandi ari ijwi rya Amerika namwe rwose ntako mutagira nkaba rwose nanjye ubungubu navuze ku mwana ntamuzana n'abagiye kumushakira agashimwe ubu aracyariyo ntabwo nari namugeza mu rugo
oya birumvikana nta kuntu wava n'umwana mu rugo ari nyiramukamisha utabikoze uzabikora kinyarwanda yego
nubwo ndashaka kugira ngo mu byo ku cyumweru cya ku wa mbere nzashaka ikintu najya nagenda nkareba ukuntu nawe nari kumva n'abantu baturanye nabo babona umuntu wagiye nta tuzi babonye
oya ntabwo bishoboka umwana rirwa n'umuryango ntabwo ari nyirabashumba bamureze wenyine umwana yaratarabukaga abandi bakamubwira bati ngwino yajya kuvuma bakamukorera ikibindi yajya gutashya bakamufasha gupfundikanya izo nkwi umwana aba ari uw'umuryango birumvikana rero ntiwamukura mu muryango utavuze icyo gikorwa uri mutegura ni cyiza kandi rya Amerika tuzaba duhari natwe ibyo birori tuzabizamo ubwo bukwe tuzabutaha tuzaba duhari utuve ku mubyeyi tugere no ku mukobwa wawe nakugeraga ntiwamubonye ari umukobwa mukuru umurebye ukamubona mu maso uravuga uti Kaneza wanjye nguyu naho wumvise umeze ute ubonye uwo mwana wa kabiri muri barindwi utagifite
nabaye nimara kubyumva ku bijya Amerika ubwo eto ko saa 10 nanone mwabivuze nafungura saa 11 ndiko ariko mutangira
yego
saa 10 mwabivuze sitaniri yabaje kuca kuko ari ngewe wari uwa mbere nyine mwabwaga ndavuga ntari ku ibyo ari byo byose uracyangeze Kigali
yego
none kintu nabwa niko namwe n'urugamba mu Rwanda bose ni ukubashimira ubwo muvuze ko muzazana nanjye bumva ni ntanga gahunda zamuha gahunda kugira ngo namwe abibagezeho hakiri kare
yego
muzamukoze muzagere mu rugo nimbura natwe mutubona mumenye naho uriya mwana agiye
tuzabikora kandi turagushimira cyane urwo rugwiro ngushimira no kuba warafashe umwanzuro ukomeye cyane wo ku uzajya wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga kugira ngo nawe ube ambasaderi w'agasaro ka Buraga uzafasha abandi bagishaka abana babo ubafashe kugira ngo nabi bababona
mbese nta kintu nabona nabashimira ni umutima gusa wonye niyo mbahaye
urakoze cyane nabyo ni igikorwa gikomeye gushima burya nibyo bya mbere ushimirwe muri uko gushima kwawe kandi nkwifurije amahoro y'Imana n'amahirwe hamwe n'umukobwa wawe Kaneza Kaneza Anunciata umwana wari ufite imyaka 4 muri 94 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi 3 gusaje mu kiganiro agasaro ka Buraga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye anawari shima aranganiriza nyina ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyina twari twakambikiye hano kurese ariho twatandukaniye ambwira nyine ni wacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze imana izaguha umugisha ubu bari gutegura nyine buryo kakundi wara mu rugo nyirizina nkahamenya ubu nibyo ntegereje nabonye abavandimwe barahari nubwo twese tudahari yambwiye ko twari abantu 8 habashije kurokoka abo babiri ari njyewe na musaza wanjye
yego
nyina mukera ko mama wanjye wenyine ntabwo nawe yabashije kubaho
komere
ariko ambwira ko badata wacu bahari mbwira ko ba mama wacu bahari na ba marume na ba mase ngira ko umuryango ari mugari pe
Imana ishimwe
Imana yarakoze kuri cyangwa nicyo mvuga gusa
nibyo
byandenze n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo dufite nari maze imyaka myinshi maze imyaka 29 wicaye utazi aho uva utaza uturuka ariko Imana ikabikora kuri iyi tariki ni ukuri Imana nayishimye n'abandi bana bafite ibi bibazo ni ukuri Imana izabafashe nabo bahabona izineza ko Imana byose bishoboye
ngaho rero urakoze cyane nkwifurije amahoro n'amahirwe tuzaguherekeza niba ngombwa mu muryango igihe bazaba kwakira ijwi rya Amerika rizakomeza rikube hafi kugira ngo ibyishimo tubisangire twese
Murakoze
nawe
agasaro ka Buraga
mwabyumvise Kaneza yavukanaga n'abandi bana batanu kuri ubu hari umwe gusa abandi bane baburiwe irengero ni Hakizimana Nshimiyimana Niyonsenga na muhawe n'Imana na mama wabo Nzabamwita Florida waburiwe irengero wabamenya yaduhamagara hano mu kiganiro agasaro ka Buraga ku ijwi ry'Amerika muribuka uyu mubyeyi warokoye Anunciata Kaneza avugira hano ku ijwi ry'Amerika ko icyifuzo cye kiruta ibindi ari uko umwana yareze yabona umuryango agakira ibikomere atashoboraga kumuvuza urukundo rutagira ingano yamuhaye dore uko yakiriye inkuru nziza
ne byaratunganye umusaza yaraje ariwe papa we twarahoye ntibarabonanye warakoze cyane Imana ijye iguha umugisha Mana.
Wari uhari igihe umubyeyi we yazaga aje kumureba yaje abaririza uko yabimbwiye abageraho? Mbwira icyo gihe ni igihe wari utegereje imyaka myinshi uvuga uti icyampa akazabona ababyeyi be. Mbwira ukuntu wabonye icyo gihe, ukuntu wari umeze ubonye umubyeyi we aje amusanga.
Yewe ni ibyishimo byinshi cyane, mbese ni ibyishimo ntabona uko mbungane nabipimaho. Kumara imyaka yose hafi 29 ubana n'umuntu utavuga ngo n'uyu n'uyu, urera umwana ubona usa n'ufite ipfunwe, ufite agahinda kuko nta famiye afite, nta babyeyi afite. Mbese nawe bigenda bigukora ahantu. Umva narishimye cyane rwose kubona umwana umukobwa wanjye yarabonye umuryango we, yabonye papa we.
Yego.
Mbese ubu baravugana rwose, kandi ni ibyishimo mu muryango pe. Kandi rwose nawe warakoze, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane.
Urakoze cyane rwose, ariko
cyane rwose pe, byaranejeje cyane. Niba uzi ikintu gishimisha umuntu, nanjye byaranejeje cyane icyo kintu, kuko cyari kimbabaje gutunga umwana. Yego, umwana umuntu aba amufite akamuha ibyishimo, akamufata neza, uko umubyeyi afata umwana urabyumva. Ariko uriya mwana aba afite aho agarukira mu byishimo bye. Ugasanga rero umuntu mukuru nawe biba biguteye ipfunwe, mama wabonye umubyeyi wenyine. Ubwo n'ubundi nko ku kagari twavuyeyo, twavuyeyo ku kagari Mbara, wabizi ko umwana yabonye umubyeyi we. Kubera uwo musaza yaje abaririza ku kagari barampamagara njyayo mbabwira ko umwana mufite, yabibemerera. Ubwo ngubwo rero mbabwira ko nyine umwana azaza kumutwara, arambwira ngo reka ngo ntabwo yahita amutwara, mbwira ngo hari icyo agiye gukora. Ubwo rero icyo yagiye gukora nicyo ndindiriye, ariko nditeguye naza tuzajya ku murenge muhereze umwana we. Musinyire rwose asinye ko umwana wamubonye, nanjye musinyire ko mumuhaye, ndetse twishime. Ubutu mbese n'ibyishimo ntiwabishobora.
Nimukomeze mwishime Madame Nyirabashumba Patricia, nimukomeze mwishime munezerwe. Ndagushimira cyane ku mugaragaro. Ndashimira nabumvise ijwi ry'Amerika bakagira ubwuzu n'ubwango bwo kugira ngo babimenyeshe papa we Butera, mubwire ko umwana we ahari. Abantu bose bakubaye hafi muri iyi myaka 29 ishize, abo bose bagize uruhare kugira ngo akure, bose nifatanije nawe mu kubashimira. Ngaho rero wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasoro ka Buraga. Nkwifurije nawe amahoro y'Imana.
Nawe ugira amahoro y'Imana, kandi Imana ikomeze kurinde rwose, izakurinde rwose, inakongerera iminsi yo kurama rwose. Ukora ibintu byiza, umva, izakongerera iminsi yo kurama. Ukora ibintu byiza cyane, Imana rwose ijye iguha umugisha uko bikeye n'uko bwije.
Urakoze cyane, nawe Imana iguha amahoro.
Ngaho rero mubane n'Imana.
Namwe.
Shaka gasoro kawe muzakabona, shaka gasoro kawe muzakabona, wicike intege. Shaka gasoro kawe muzakabona, shaka gasoro kawe muzakabona.
mukomeje kumva radio yijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga uwize imana Sandrine yarafite imyaka 4 mu mwaka w'1994 yavuye mu Bugesera hungagera mu ngororero niho yatandukaniye n'ababyeyi be yatuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari Kanyagasenyi umudugudu wa Rwabaseka arashakisha umuryango we
ngombwa nyine ko abaho guhunga mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye ntabwo namenye ngo yanyuze hehe byarangiye uko nguko
icyo gihe muhunga wari kumwe n'umubyeyi wawe umwe
yego gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo Bugesera ntabwo twigeze dukorana urugendo runini ahubwo nkaho twaje dukurikiye abandi twarubye kumuko nguko nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine tugeze nangaha nabafatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amuye muri Congo
kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga twifashisha cyane abantu batwumva dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga batwumva rero bashaka kumenya makuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be bakamenya se bakamenya nyina bakamenya ababyara bi bakamenya akomoka kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye none urambwira ko mwakomokaga ingenda ya Bugesera ababyeyi bawe mama wawe yitwaga nde uramwibuka
mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa Princess
naho papa wawe yitwa nde
Gasana
hari mukuru wawe wari ufite abavandimwe bawe wari ufite bitwaga bande
uwo nibuka yitwaga Nyirasafari undi yitwa Domitira ariko Domitira niwe twari turi kumwe inahanga twakiri kumwe ngiyo nyine twagendanye
mwaragendanye muvana aho ngaho mu Bugesera mugirana mu ngororero
yego
mwaje gutandukana mute mugeze aho mu ngororero byagenze gute
hari abantu bahatuye baje mu nkamba aho twari turi ba ari babiri umwana ati ndajyana iyo undi ati ndajyana iyo ubwo rero twaherukanye ngo bahita bahunga ngo bajya muri Kongo baje bambwira ko bamubuze
wowe si wagutwaye yitwa nde
yitwa Ndatimana Desire
Ndatimana Desire mwaragumanye kuva muri 1994 kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana
twaje gutandukana mbona bikwanga cyankaho ntatezwaho bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima
hanyuma waje kumenya amakuru ya mukuru wawe
amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine nge nyuma nuko nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahungutse bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri Congo nta yandi makuru nzi
yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe we wari ufite imyaka 4 we yari afite ingahe
yari muri 10
imyaka 10 abo bamujyanye muri Congo amazina yabo urayazi
bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye sinzi iyo
ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina yabo urayazi
ntabwo nyanze keretse nyanze ntabwo nyanze
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye imana mbere y'uko muva mu Bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma ya mbere y'uko duhunga twari kwanjye kuko ubyara mama ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa bamwije twavuyeyo batubwira ko yapfuye
icyo gihe baza kubabwira yuko papa wawe yitabye imana mama wawe mwari mukiri kumwe
twari turi kumwe
muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda tumanuka igana epfo mu gishanga twambuka uruzi
mwambutse uruzi rugana hehe
ni uruzi ruri mu Bugesera ariko ntabwo nzi ngo ni uruhe kuko nanjye sinzi agaca kare
birumvikana wari ukiri umwana ndimo ndagerageza gushaka kugira ngo mumenye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana umwana w'imyaka ine ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometero byose ngo bigende wenyine ninde waguhekaga
twazanye n'abantu twasaga naho duturanye bantwaye uko namukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkamba aho badukuye abo bantu baje abo ngaho twazanye baje kutwihakana banadusiga aho ngaho barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntabwo nongeye kumubona ukundi
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wicikintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Undi mwana ushakisha umubyeyi we ni tuyishimire Sandrine atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama akagari ka Kibungu umudugudu wa Busekera arashakisha umubyeyi we Anselme Murindankwaya ugeze kuba mu ngabo z'u Rwanda afite matricule 18521 akaba amaze imyaka 10 asezerewe
Nani nina nani nchukutia kiwazo?
Uwe wabura nye nandi ni ndu shaka?
Ndi kushakisha papa wanje, aliko na agomozi.
Urashakisha papa wawe utazi ni ndu wa mkugie kwa waho?
Ni mama wanje wa mzaga.
Yera kugia ti papa wawe yetu kwa kanaka ya guhaizi nalgi?
Yama ya mazina ye.
Yetu kwa nde?
Amgira nini nchi ya koraga. Yetu kwa mwuri ndamu waya anseri.
Ya koraga iti?
Yari umusirikare.
Umusirikare mu ngabo z'u Rwanda?
Yego.
Iyo uvuze ngo yari yavuye mu gisirikare?
Yego nyine nyuma nashakishije amakuru njya ku cyicaro cya gisirikare bambwira ko yabaye demode muri 2007.
Ubusa kababa.
Imyirondoro.
Bakubwira ko yitwa Murindankwaya.
Yitwa Murindankwaya Nseri ne yavukiye mu Burundi.
Agace yavukiyemo ko mu Burundi urakazi province yavukiyemo yo mu Burundi warayibwiwe nayo
Cibitoke
uzi neza urebye ku makuru baguhaye bigaragara igihe yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda
Yego
yinjiye mu ryari
1992
hanyuma abademobe muri 2002 nyuma y'imyaka 10
Yego
avuyemo yarafite ibihe peti
Narya
none se avuye mu gisirikare yagumye mu Rwanda cyangwa asubiye i Burundi papa wawe ava mu gisirikare warufite imyaka 5 muri iyo myaka 5 wabayeho ntabwo ugize umubona ntabwo wamuciye iryera
ntabwo nigeze mubona
mama wawe yakubwiye impamvu utigeze umubona kubera ko abasirikare bo mu Rwanda bahura n'aba ugore babo bari barashakanye ku buryo buzwi n'amategeko cyangwa se byari ibintu byo ku ruhande
bari barashakanye
wagize imana kubera ko kubona ubuyobozi bwa gisirikare bwaraguhaye umwirondoro we batari barashakanye bwarakubashye kubera ko bwashyize imbere yuko uri umwana ushaka papa we ubwo rero amakuru baguhaye nayo duheraho kugira ngo turebe uko twabona papa wawe mama wawe yigeze kubwira impamvu papa wawe atigeze akumenya
ntabwo yambwiye ko bamwimuye aho yakoreraga ntiyongera kugaruka kundeba
ariko si yarakurebye ukiri muto yukira uruhinja yaragusuye yakumenyeye ikigozi ndavuga ya mata abana banywa bari batoya kugira ngo bakure bashishe
agihari aho yakoreraga abari begeranye no mu rugo ngo yajyaga asakundera
mama wawe yamukubwira akakubwira papa wawe amukubwira gushishikariza kumushaka kugira ngo mumenye akwibutse ibihe byiza mwagiranye mbese ajya kubwira igihe yagusimbagizaga akureba mu maso akubwira uduhozo tw'abana
nakinajya mubona nakinajya mwingira byinshi kuko no kumushakisha ibyo byikorera we ntabwo bashaka kumfasha
iyo ubwiye mama wawe ko ushaka kumenya papa wawe nubwo bwose atagufasha ariko nta ndwa guca intege
nyine arambwira ngo umuntu wagiye nagaruke kukureba uramushakira iki amubwira nyine ko nshaka kumumenya w'umubyeyi wanjye
none se Sandrine
wavutse muri mirongo icyenda na karindwi uhashize imyaka ye kwa 26 umwana mutoya w'umukobwa ariko urashaka kubona papa wawe birumvikana gukuru utamufite ubona mama wawe gusa hari ikintu utabonye hari igitsuru utabonye hari urukundo utabonye hari indoro utabonye hari byinshi utabonye kandi ntabwo wabibona ubu ngubu ariko uravuga uti niyo nabona gato katuma mvuga ko mfite papa wawe niba yarasubiye i Burundi niba ari Bujumbura cyangwa se mu Cibitoki cyangwa Karusi cyangwa Ikayanza cyangwa Muramvya aho yaba ari hose mu Burundi muri Ndankwaya Anselme azakumva azumva amakuru yawe azumva yuko umushaka ashobora kuba yarasubiye mu rugo kubera impamvu z'akazi yavuye mu gisirikare agahita ataha birumvikana ntiyasubiye inyuma ntabwo tuzi impamvu yabimuteye cyangwa umbwa nuko twamubona kugira ngo muzaganire nk'umubyeyi izo mpamvu azaze kwibwirira ariko se uretse kumushaka gusa nk'umubyeyi iki cyifuzo cyo kumushaka ukigize vuba cyangwa se waragikuranye
cyifuzo cyo kumushaka nimanya kumenya ko umugabo ubana na mama atari papa nahise ntangira gushakisha kumenya papa wanjye bwe nge narerewe kwa nyogokuru ko mama we yahise ashaka undi mugabo
none se hari amakuru ya sogokuru wawe waba uzi kugira ngo nayo tuyatomore wa mugani w'abarundi tuyavuge bityo wazamwumva wazayumva akayamenya akayavuga ati uyu muhungu uyu mugabo muri Ndankwaya Anselme ni mwene kanaka papa we uramuzi
yego
yitwa nde papa we
papa we yitwa Rutegamihigo Clem
naho mama we
Mukantare Godre
mbese ujya gufata ayo makuru mu gisirikare cy'u Rwanda bayaguhaye nta mananiza nta bibazo byinshi bakubajije uwakubwira ati ku murongo w'amanota 10 girayo bahagaragaza uburyo bagufashije ku kihe kigero igihe wabasabaga amakuru ya papa wawe kuva kuri rimwe kugera ku 10 wabaha amanota angahe
na
abiri gusa
yes kuko njyayo ntabwo bahise bamfasha ahubwo nyine nyuma naje kuvugana n'undi musirikare nasanzeyo abari wiyama nyine mu buryo bw'ibanga urumva nyine kuko barambwiye ngo nzasubizane na mama bamwibarize nyine kandi mama nyine nagaba yiyumvisha uburyo njya gushaka umubyeyi utaragarutse kunshaka
ni wowe wenyine mwana wa Murinda Nkwaya cyangwa hari undi babyaranye na mama wawe hari undi mwana mama wawe ufite nyuma yawe cyangwa mbere yawe
arabafite nyuma yanjye
abo bana bo bahura na ba papa babo bakabamenya
abo bana bo nabo yabyaranye n'umugabo babana kasi undi mugabo babana
none papa wawe niba kumva niki ushaka kumubwira fata kano kanya ni wa munota umwandikire ibaruwa y'urukundo
papa wanjye rwose niba nyumva yumve ko umwana yabyaye amukunda cyane kandi yarakoze yavuyemo umukobwa mwiza cyane nifuza kuba ndamenyana nawe namenya inkomoko yanjye
yego
ndamukunda cyane nicyo jambo duhuye bwa mbere namubwira
Sandrine ndahamya yuko papa wawe niba akiriho kandi asaba cyane kugira ngo Imana imukomeze kugira ngo vuba aha abantu bari mu Cibitoki ariko ndahamya yuko ashobora no kuba ari mu zindi province waba uri mu Yinga cyangwa se Karusi waba i Bujumbura cyangwa se Cibitoki waba i Kayanza cyangwa se ahariho hose mu turere dutandukanye tw'u Burundi ijwi rya Amerika nta gace nakamwe ku Burundi tutageramo. Anselme Murinda Nkwaya, niba wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kamenye ku mukobwa wawe Sandrine tuyishimire, yifuza kukubwira ko agukunda, yifuza kukubona. Ubwo rero Sandrine, nawe ndagushimiye cyane urwo rukundo rw'umwana ushaka kubona papa we kandi ukaba umushaka witabaje ikiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ndakwifuriza gutora mitende vuba. Ndagushimiye kandi nkuragije Imana.
Nawe ndagushimiye cyane, murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 60 abavandimwe babiri batandukanye. Uwantege Philomene yatandukanye na barumuna be yibuka ku mazina ya Love na Hope, ndetse na musaza we yibuka ku izina rya Dickson. Ashobora kuba ari Bugande ahitwa Ikabare, ndetse bose uko ari batatu bashobora kuba bari Ikabare cyangwa se Imbarara Inyamitanga. Uwantege Philomene atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, akagari Kurugarama, umudugudu wa Buyanja.
Ndagira ngo mumfashe. Na mfite abavandimwe nigeze mbana nabo na rimwe, nabaye mu Rwanda njyenyine njyenyine rwose kubana na babyara banjye na barumuna banjye wo kwa mama wacu. Narebye kwa nyogokuru ubyara mama. Mama yabaga muri Uganda. Data we sinamuzi. Kuko namenye ubwenge mbana na nyogokuru ubyara mama. Mfite nk'imyaka 6 mama araza aza afite umwana w'umukobwa yonsaga, igihe navutse muri 60.
Yego.
We rero wankurikiraga yari yaravutse muri 62. Mama araza mu Rwanda, hanyuma nyine aradusura. Uwo mwana yari afite w'umukobwa nta mazina azi yandi. Mama yatubwiraga ko ari Kabare. Ikabare ariko nkaba ntazi neza igice icyo ari cyo, niba ari mu Bufumbira, kuko nigeze nibavuga Ubufumbira sinzi hariho. Umwana rero akamwita Love w'umukobwa, hanyuma arongera asubirayo abyara abandi bana batatu nyuma y'uwo nguwo. Noneho umugabo we arapfa, se w'abo bana yari abyaye abana bane, hanyuma aza kuza. Noneho umugabo ngo amaze gupfa, yakurikijeho kuri wa mukobwa Love, yakurikijeho undi mwana w'umukobwa akamwita Hope, nawe yaramuzanye mwose, yigeze kugitura ngo atabiramufite, uwo akajya amwita na Esther, akamwita Matiko, utuntu tw'ibyiniro nk'utwo. Noneho rero asubiye nyine nyuma y'uwo mwana wa kabiri, ubwo ni nk'uwa gatatu, nanjye nibaze abyara umwana w'umuhungu nanone ngo witwa Dickson. Namutubwiye nyuma ndaza kukubwira uko bimeze. Noneho nyuma abyara undi mwana wa kane, ntabwo namenye izina rye, umugabo arapfa. Umugabo yitwaga William Bakampas. Noneho umugabo atuye ngo umuryango w'umugabo uramwirukana, agenda yonsa umwana w'umukobwa wa kane wo muri urwo rugo. Muri Uganda hari hariyo musaza wa nyogokuru wandiriraga, yari afite yabaga we Buremezi. Noneho mama ajya mu Buremezi kwa nyirarume, nyirarume amushingira umugabo w'umunyabugesera witwaga Rutabangira, aho nagiyeyo. Mama rero aza kugaruka mu Rwanda muri 76, aza yonsa umwana wa mwana yagiye yonsa, yaje ifoto ye niyo nabonye.
Komera.
Noneho muri 76 yagarutse afite umwana yonsaga witwaga Nyirikaniye, ariko yitwa Dusabe. Dusabe we nyuma nari kumenya ko yapfuye, mbibwiwe n'abantu bahungutse b'abanyabugesera bari baturanye aho ngaho Buremezi. Mama yaje gupfa rero muri 79. Atagarutse mu Rwanda. Icyo gihe muherekeza yari yaje afite abana babiri, afite umwana wo yonsa Dusabe, afite n'umwana witwa Kabendegeri. Kabendegeri yari umwana wa marume, kuko hari na musaza we wabaga Uganda, ashaka umugore barananiranwa. Noneho amusigira umwana rero amuha mushiki wari we mama. Ubwo yari yagarutse mu Rwanda yaje afite abo bana babiri, nyogokuru aravuga ati genda umutwaza abana. Ndamutwaza, tugeze Mbarara wa mukobwa mukuru Rove niho yigaga Nyamitanga, akaba yari afite nyirasenge n'ubundi w'umwarimu kazi yigaga nyine aba kwa nyirasenge aho ngaho Mbarara. Mama akaba arahazi, tuvamo ku muhanda twicaraho, arambwira ati ishuri bigiramo ni rya ryo haruguru, yewe ntabwo nigaragaza, ugende umusuhuze. Ndamukwereka nibamanuka mu banyeshuri, twagiye ku muhanda hafi y'aho abanyeshuri bari kumanuka. Uwo mukobwa aramanuka, arambwira ati nguriya mukobwa muremure w'inzobe. Ndazamuka ndamusuhuza, noneho ako umwana ntiyamenye, uretse ko mama yari amunyeretse ubwo urumva ko atamenye uwo ari w'umusuhuje. Ako kanya nyirasenge baramanutse, niba yarabonye isura yanjye ari nk'iyamuramukazi w'uwo nguwo ari we mama, ai kasa angamki dana wala mbiranguri inde angamro hango wari no hango jenda alani yuko na nini da jenda arukumwa na mwa na kuto nini anima anima rero mama zako kama ni mbiranguri ni chenda mama zako kujira kuto hinda koko kujira baba andimwe namba namba numa abantu bahungutse nza kumenya umusaza utuye hafi hano muri Kayonza wari warahanye inka na wa mugabo wa mama wa kabiri ukagatabangira ndamusanga uwo mugabo gatabazi arambwira ati ritabangira yapfuye mu ntambara ya Museveni na Obote ati n'umukobwa we dusabe ati yari ashatse umunyamahanga ati umunyamahanga yaramwisha ati nawe ugomba imenye gutyo noneho nkakomeza nkagira ko gahinda reba ndi umukecuru pe ariko nkumva iteka nibura nabaririza aba bana batatu bikabare nkamenya ngo mbese baracyariho nicyo kintu rero nagira ngo mumfashe Imana dufashe ngewe nibura ko nazapfa mbonye abavandimwe nanjye n'abana banjye nkababwira ngo dore nyoko wanyu dore nyoko Rome niba bo bakiriho nabo.
Hanyuma abahungutse bakubwiye yuko dusabe nawe yitabye Imana?
Uwo musaza gatabazi yambwiye ko dusabe yitabye Imana ngo yishwe n'umugabo we
w'umunyamahanga wari waramushatse.
Umunyamahanga yari yarashatse abungabo nyine ni buremeza.
Yego. None se
naho babandi batatu tunabikabara
nta yandi makuru wigeze umenya wo gatabazi? Nta makuru yenda yandi yabazi yakubwiye kuri bano bavandimwe bawe batatu? Nta wundi muntu wundi wongiye kubaza?
Gatabazi we yari buremeza abandi nabikabara nako gatabazi ni umunyarwanda w'umunyabugesera. Nawe
ikabare ntabwo ari kure, ntabwo ari kure y'u Rwanda, ni amasaha abiri uvuye aho ku mupaka, nyuma amasaha abiri ugeze ikabare. Kugira ngo tumushake neza, tushake n'abamukomokaho, ni byiza ko umbwira izina rye. Mama wawe yitwaga nde?
Yitwaga Mukankuranga Mary. Noneho umugabo se wabo bana twitwa William Bakampata.
Yagarutse mu Rwanda muri 1976.
Ni na gatandatu nibwo yaherukaga, turajyana ndamuherekeza ndagaruka. Noneho muri 1979 tuza kumenya ko yapfuye. Rero icyo gihe hari urupapuro twajyaga tuza bakaza niba baratwandikaga urebye ni nka nyirarume wamubitse urupapuro, tukaza bakatunaga ahantu epfo ntuye hafi aho bita ku kimodoka. Noneho bakatunaga mu mayira aho agapapuro kakaza abantu benshi bagasoma kazabona kakugezeho. Noneho ako gapapuro niko katurikiye ko yapfuye. Hanyuma na musaza we wa wundi nakubwiye nawe wabaga Uganda yaje guhunguka nyine nawe atubwira ko yapfuye nyine kuko yahungutse muri 1988.
Aba bana birumvikana yabahaye tuzi na tutubyiniriro, mwamwita Love, mwandawi yamwita Hope, ndamwita Dixon ye, tuvuge ko Dixon ari ryo rye, nta yandi mazina yabuzi nayo ngayo gusa.
Nayo ngayo nzi nari nkiri na muto, uretse ko umwana batibagirwa iyo twagendaga nganira kenshi mba ntibuka, ariko nayo mazina yonyine nzi kuri abo bana.
None ugiye ku ishuri ukaramutsa murumuna wawe, ikintu wibuka umurebye bakubwira kugira ati reba nuriya w'inzobe, ariko nawe waragiye uramuramutsa umureba mu maso, niyihe shusho wasigaranye n'ubu wibuka?
None ndibuka ko ari umwana w'umukobwa muremure w'inzobe. Nuko umunsi muremure w'inzobe namuhereje kubera ko yaravuye ku ishuri, muhereje kuko ndamusuhuza. Umwana ntiyamenye ibyo nkora, ntiyamenye uwo ari we. None ako kanya nyirasenge baramanutse, yari umwarimu kazi ningira ngo yambonye n'isura ya mama kuko twarasaga cyane, ntambaza ngo urinde ngo uri kumwe nande, afite nyirukana nyine nsanga ho mama yari ari nuko.
Madamu wa Ntege Filomena, tugiye gushakira ikabade kabade radio Ijwi rya Amerika turumvikana. Tugiye kureba, duhamagare dusabe abantu bose bari bwumve Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo badufashe. Ntabwo tuzabura umuntu n'umwe uzibuka uriya Makampata, bazamumenya, ariko cyane cyane nubwo bwose murumuna wawe ubungubu n'umudamu wijigija, ariko ntabwo abantu bazibagirwa n'abana bibazibuka yuko yakuze yitwa Love. Abantu bazamwibuka, bazamumenya aho yaba ari hose, ashobora kuba akiri muri Afurika aho ngaho cyangwa se ari mu bihugu by'i Burayi, ahari hose ariko tuzahamenya turashakira ikabada abanyakabada abantu babaye ikabada ni benshi ndetse hari n'abari mu Rwanda tugize n'Imana twasanga bari no mu Rwanda ugasanga mwegeranye ubashakira ikabare kandi bari mu karere kamwe mu turere tugeze u Rwanda aho ngaho utuye ntabwo hose y'abanyarwanda aho bari hirya no hino mu Rwanda ushobora gusanga mwegeranye na bene wanyu nabo baratashye bari mu Rwanda ariko utabiza ariko hari n'abagumye hakurya ikabare harabona habonye abo ngabo rero nabo bazadufasha kugira ngo turebe ko twakubonera umuryango uzasaza neza ariko se hope nta yandi makuru umuzi wambwiraga yuko aganiraga na mama wawe akakubwira utuntu twinshi hope we yamukubwiye wiki
hope rero yajyaga nyakubwiye ko yajyaga mwita utundi tuzina tubiri yajyaga mwita Esther akanamubyinira Matsiko
yego
akamwita hope Esther Matsiko utwo tubyinira yakundaga kutumwita kuko nawe yamuzanye mu Rwanda mwose
naho Dixon we yamu nta tubyinira yamuhaga
wose nanamubonye kimwe n'uwo wapfuye wakurikiraga Dixon bombi sinababonye kuko agezeyo akabyara Dixon yagarutse akabyara na wawundi ubundi w'umukobwa wamukurikiraga hanyuma umugabo arapfa baramwirukana abo bombi sinari narababonye amasomo
ariko se uko akujyana ujya kumusuhuza niba nibuka neza ibyo wambwiye ko wagiye kumusuhuza imbaraga nyamitanga sibyo
yego niho umukobwa Rover yigaga ataha kwa nyirasenge
nyirasenge yaratuye
nyirasenge ashobora kuba wenda yari acunga iturugo nawe yari umunyakabare ariko yigisha mbarara ari naho acumbitse n'uwo mwisenge neza we ariho yamuzanye
iryo zina ry'uwo mwarimu kazi uraryibuka
oya ntabwo ndibuka yari muri mukazi wa mama ariko batumvikana ubwo urumva ni mu muryango w'umugabo nibo bari baramwirukanye ubwo twanyuzeyo yarashatse Buremezi mwiherekeranyije na babana babiri ba Buremezi naho muramukazi we sinzi izina rye hari umubikira uri ugize inaha umunyarwandakazi nyine uvuka inaha irukara yigeze gukoresha yubire inaha avuga ukuntu yigishije aho ngaho mbararanya misanga ko ntinya kumwegera yari mushiki wa Colonel Kayonga uramuzi wa
ndamuruzi
mushiki wa umubikira yigeze gukoresha yubire inaha avuga aho yagiye akora nyi Bugande yarakuriye ababikira babo ntabwo nzi umuryango wabo yarabakuriye muri Afurika ariko yakoresheje yubire yavuze ko yakoze yigishije aho ngaho mbarara numva namwegera ariko numva ndatinye numva wenda yarakoze aho ngaho nyine yavuze ko yigishije nyamitanga aho mbarara ariko numva namwegera nkamubaza ariko numva icyo mubaza simbisobanukiwe
ntabwo ugomba kumutinya rero uwo ni umuntu w'Imana kandi nta mpamvu igaragara yatuma utamubaza
rero ntakunda kuba inaha nyine aba muri Uganda nyine sinzi aho icyiciro cy'uwo muryango wabo kiri yazaga inaha aje gusura umuryango we kuko umuryango uri ahahoze ari komine Rukara
yego
noneho yakoresheje yubire nagiye mu misa niho numvi ayo mateka ye nyine aho yagiye akora hose
ubwo rero uratumitse kuza ku ijwi ry'Amerika no kwiteganyiriza ubwo nawe hazakumva ndahamya yuko ashobora no kuzakwishakira ugize Imana ugasanga abo bana bazi ugasanga hari uwazeho yigishije akakubwira ati umwana w'umukobwa ukumuvuga w'inzobeye yari ahari nanjye mpari n'igishaga nyamitanga ndamuzi akanakubwira naho hari ubwo rero ubutumwa buba bugenda buhoro buhoro ndetse hari n'abandi bashobora kuba bazi n'uwo generali Kayonga uvuga bakavuga bati
ni mushiki we wakoreshereje yubire
yego nabyumvise rwose ubwo buryo bwose ayo makuru yose uko ugenda uyegeranya abantu bazagenda bayahana nakubwiye yuko abantu babaye imbarara nyamitanga ari benshi ababaye kabari na n'ubacyafite imiryango ni benshi abahari ni benshi kandi bazakumva kandi bazadufasha ndasaba cyane rero kugira ngo umuntu wese waba uzi William Bakampata kugira ngo azadufashe uzi ko yari afite abana barimo Love, Hope na Dixon nawe yadufasha kugira ngo dushobore kubageraho ubwo rero
nkababwira yuko ndi mukuru wabo wantege Filomena uri mu Rwanda bashaka niba mbarumuna bawe bakumva ko ari umukuru muri bo gira icyo babwira no wa munota mbaha mwese kugira ngo mu mwandike yabaruwa y'urukundo niba bakumva niki ushaka kubabwira nyuma y'imyaka mirongo mutandukanye
icyo nifuza kubwira nuko mbashaka kubabona mbafitiye urukundo bose mbabonye nakwishima cyane kuko nange nababonye abavandimwe imyaka 63 mbaho gutyo mbana n'abandi bo mu miryango yego ntibambaniye nabi ariko noneho mbonye nabo tuvindimwe ni ukuri byanezeza kurushaho Imana izamfashe nzasaze mbabonye mvuga ngo dore murumuna wanjye dore musaza wanjye n'abana banjye bakabona nyina wabo bakabona nyirahurume nukuri aho bari ndabakunda ndabakumbuye ndashaka kubabona
urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga Filomena umubyeyi ndagushimiye cyane rero kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngusezeyeho kandi nkifurije amahoro y'Imana
kana bajye imbere mu byo mukora byose kandi muzabihembere
murakoze cyane undi twakira muri aka kanya watandukanye n'umubyeyi we dore hashize imyaka 64 ni Marie Flore Gilet umubirigikazi wabyawe n'umunyarwandakazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirigi witwaga Fernand Pire yavukiye ibyumba hitwa Imukono se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabongo nyina kitwa Kiminga n'andi mazina dufite mwakiriye mu kiganiro agasaro kaburaga
s'appelait Thérèse Mukamwambutsa. Mais comment je suis arrivée à Savé, je me dirais qu'elle m'a...
uko nageze isanze yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga Fernand Pire yapfuye mfite imyaka 2 yakoreraga Ububiligi mu gihe cy'ubukolonize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yanaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye ndavuga abana bose b'abamitisi byarambabaje cyane nibyo byatumye niyemeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaje ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka 20 ariko si we wenyine gusa byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abamitisi
on n'était pas toute seule dans ce cas-là, toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant, ça me bouleverse. Oui, j'aimerais aller dans les endroits où.
Birambabaza cyane ndashaka kujya mu Rwanda ngasubira aho yavukiye aho yabaye nzanira isaje ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye ntawamenye
Marie Flore Gide umubirigikazi wabyawe n'umunyarwandakazi witwa Thérèse Mukamwambutsa turashakisha umuryango wa Thérèse Mukamwambutsa waba uherereye hose yari yaravukiye ibyumba ahitwa Imukono yarashakanye n'umubirigi witwa Fernand Pire babyana rero umwana Marie Flore Gide ushakisha umuryango we mu Rwanda bakomoka muri ako karere ka Byumba ni muri Gicumbi hahoze ari territoire ya Byumba wamenya uwo mubyeyi Thérèse Mukamwambutsa
yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ikiganiro cy'umunsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icama cyo kumuntu mushakisha ni 00127 4 3 4 gatatu 4 gatandatu 1 0 nongere nyisubiremo 00127 4 3 4 gatatu 4 gatandatu 1 0 na ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
America, rihuza abantu diaspora bavugana.